Yo, crazy. What you saying, my nigga? What's the gang, man? Toy no care. Hesabu zote meja nilete hesabu bila minus. Imdia na kitiwai kwa news headliners. Kanzu na leso zikona ishima mbili tofauti. Bazu kwa meso na tukipatana toi sauti. Usiarakishe siku zako za kupeleko ushago na suti. Igen vile tumeidraft hapa kuna mseta kula kabuti. Nikimba coast kuna masa ukata kuna masauti. Five star hotel na ingiza jeshi yangu ya manyanguti. Miaka 15 una miss kubehave zeka na adabu. Ahead of my time kuna either mucheka na mababu. Wasani wangapi unasikia tumua fundisha adabu. Hata wengine ni bure tu na kudis bila sababu. Mini le chizi yaliragwa tena soko baseline na kasauti ya masoprano. Mini le fizi nachangwa tu jenga swataka ni kinyeji bado mechi ni mawano. Headboy na kueshimu na kuwashia master tano. Lakini strain ni wazimu master tano. Sema chini ya maji tuko ma orange kushbano. Nikiwa high school mimo nye likuwa na jipatia gapano. Hakuwa na mneti nikiwa miyang. So nilitobuwa kutia jirani njiwa chie pono. Nafanya vitu mimo nye na chiyokopa. Na choma picha hadi shetwa na toroka. Na kuna lafa zake pale kuropoka. Nasikia mejipi nini atikishoka. Bombo club batana naitoka. 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 Niko na kamene ndani ya Benz kunaandikia Mercedes. Kuna wanye na oma lakini manzewe jua he see this. Inye kongeza some streams na kuzanga two CDs. Isi yangu CVs but bade na wachomi yanga CVs. I'm the first nigga mwenye watokianga na right man lefty. Lakini ya time nikitokia marapo wana kimbili yanga to safety. Mpesa weka password ama nikushoble ni mejipin. Mindi uchafuwa show ni at least rada yangu ikuwe clean. Wanauza woga lafu wanapata manze sisi wa stiri. Wanageuza luga lafu bade wanapata manze sisi wa tiri. Unisikiza itaji masikio peke lazima akili. Tukikusikiza upona mdomo peke unaisikizia kwa mwili. Hakuna kitu mi udu, mi survive for a living. Na kuna time mi ujidu, lazima ni arrive ndo believe me. Zime nishika adimi mwenyewe, sijui what I'm on. But niko very sure this time I'm on my own. Nafanya vitu mi mwenye na chiyokopa. Na choma picha hadi shetwa na toroka. Na kuna lafa zake pale kuropoka. Nasikia mejipi nini atikishoka. Bombo glad batana naitoka. 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 Bombo glad batana naitoka.